Matthew sura chapande didi e didi. Aya chapande didi e tati. Yake chapande tati e tati. Yamol do umma ki maipe. Sadu sankwen embia wala umma ki maipe. E nyandenden se wope mapengari to Yesu. Pe yami mo pembii. Modibbo, annabi Musa wii. To neto te i debbo, mai, dendai e mako. Sakirao mako se te amo. Gam hebana sakirao mudum maido bibbe. To, ndenno, e wodi wope sakirape warpe njewe tito nder amin. Afo on te i debbo, mai. Nde o dendai e debbo on, o alanimo sakirao mako. Non ma didabo on, e tatabo on. Hanjewe didabo on wadi non. Gada majum, debbo on ma mai. To, nyandende maipe ummoto. Debbo on wartai debbo moe nder mabbe. Gambe fube te imo. Sei Yesu noti wibe. On bofi gam on anda ko ayaje mbii. Den on anda baude Allah. To maibe ummake daga maide. Wala te aido, wala te etedo. Amma bengartai bo malaika en Allah. Den do ummaki maibe daga maide. On medai janguchi ko Allah wii on. Edun windi wiki. Min wani Allah mo Ibrahim, Allah mo Ishaku, Allah mo Yakubu. Kanko na o Allah maipe, amma o Allah godupe yonki. Nde haurutupe don nani non, pe kaidini do ekitinol mako. To, nderte jangeten bal edee. En nana, yebre yimpe fere fere. Engara to Yesu e jamde mappe chatte. To janguden gada en nani no fari sanko en e kuwanobe hiridus lamido. Ngari e jama Yesu wato annabi Isa wiki. Ko e hani benjoba kaisar lamido Roma shede lady ko umhana. En nani ko annabi Isa wibe. Owi e hani kokon kaisar shede lady nonma e hani kokon. Allah ko wani dum Allah. Daga don ben dulli ko ben biatamo, ben dilli be alimo. Den, do to janguden. En nani, no sadu sanko en. Kampe biaybe wala umma ki maipe. Bengari to annabi Isa wato Yesu almasihu. Gampe yamamo, do umma ki maipe etegal. Gada umma ki maipe. Gam kampe. Nder tarika mappe, epe mbia wala aljanna kobo wala ummaki maipe. Ehiki mappe, tenetno mai, shike nanwondon. Gamnon, pengati kamol mappe. Chatngol, pengia no annabi Isa, no tantope kamol ngool. Pekokkimo habaru, wope sakirape jewe ito. Teube debbo gooto. Pembii. Annabi Musa wii, to neto tei debbo, mai, dendai e mako. Sakirao mako se te amo, gam hebana sakirao mudum maido bibbe. Dum, ko annabi Musa wii, to enjangi nder attaura, nder deftere tokitaki alkawal. Sura chapante didi e jawi, aya bo jawi, en nanai, doka dum Allah, ko umrore nde Allah hoki annabi Musa, do iri non, watoto neto tei, den hebai dangi e debbo on harmai. Se sakirao mako, tea debbo on, gam hebana, sakirao mudum maido bibbe, non warti al ada yahudanko en. Gam non sebe ngaddi dum habaru, gam pekama annabi Isa, pembii. To, e wodi wope, sakirape, warpe jewe dido. Ndego oto mape, wato afo on, te i debbo, o mai o dandai e debbo on. Se o alani sakirao mako, debbo on, non idabo on ma, mai dandai e debbo on. Ha tatabo on, ha jawe didabo on, hanu ma mai dandai e debbo on. Den diga gada don, debbo on ma mai. Se pembii, to, nyande maipe ummoto. Debbo on wartai debbo moe, nder mappe, nder pe jowe dido. gam be fu be te'imo, wato yamol mabbe, to e wodi ummaki maybe. To, debbo o, wartai debbo moe, nyande maybe ummoto. Kambe e nyumol mabbe, to e wodi ummaki maybe, kobo e wodi nyande darngal. To nder aljanna, debbo o wartai debbo moe nder mabbe. Wato e nyumol mabbe, e yiki mabbe, iri jonde ne bi adama jodorto nder duniyaru non woni nder aljanna. Hande to en dari nder dinaji fere fere nder duniyaru ndu. E wodi ne bi adama nyumirta do aljanna. E kocci iri nyumo go bi adama e kauti dum e aljanna. Wato no bi adama jodorto nder aljanna nyalde jango. In nyumo bi adama tan, wabbe nder dina mabbe, bo misalu, dina, hindu, e buddha, kambe, e bengia ma, wala goddumbo aljanna. E bembia, kobo dina mabbe, ekitina be wiki. Bi adama to mai, dun daintiti totum. Wato to omai, wato to netto mai, dun daintai dum kadi. Ko dun danyatum to wendi lady, ko dun danyatum der lady ndi owanno. Nden bo, to neddo e wadaino ko wodi nder duniyaru, to dum daintake mo o wartai goddo maudo ko bo lamido ko goddo diskudo. Amma to neddo e wada ko woda, dum daintititto mo, mo wala goddum ko bo choido, ko bo dum danyamo, bo dabba ko bo dum danyamo dabba tan, na neddo kadi, gam iri fi dum o wadaino nder duniyaru. Dun daintititako mo neddo kadi seni dun dainto mo bo kutiru ko aladeru ko goddum bo non iri nyumo mabbe on don der dina mabbe dembo woppe der dina mabbe bo dina yimbe gris e be mbia wala goddum aljanna wato wala aljanna gam non neddo der jonde mudum e duniyaru ndu nana beldum mudum nyama yara wada ko yidi wada no yidi to o mayi shike na wondon wala goddum ummaki maybe ko bo wala nyalde darngal ko nyalde kita dum woni nyumo mabbe der dina mabbe non mabbe be janguden wato sadu sanko en der darika mabbe kambe be ngia to neddo mayi shike na wondon o mayi wondon wala nyalde darngal ko bo ummaki maybe ha joni wobbe der dina mabbe be njabi e wodi aljanna e wodi wuro hite wato jahannama amma nyumol mabbe do aljanna e be ngia e wodi rawbe be dum te'ata der aljanna e wodi bo njaru ko nguikinojam ko giya ka dum yarata der aljanna der dinaaji di limtuden di mi anda ko nder iri dume dina gonda an amma handaren ko annabi isa wi'i do iri nyumolji bi adama do aljanna nde be sadu sanko en ngaddi gol jamol be bi'i o debbo teudo worbe jeweedido sakiraabe be nyalde darngal ko ba nyalde ummaaki maybe debbo moye o wartata nder aljanna hananen ko annabi Isa wato Yesu almasihu wiibe nder aya chapande didi e jewenai aya rende wi'i sei Yesu noti wiibe on bofi gam on anda ko aya jambi'i nden on anda baude Allah to maybe ummake daga maide wala te'aido wala te'etedo amma bengarta e bo malaika en Allah wato daga aya chapande didi e jawenai yake chapande tati ko annabi Isa noti wiibe dow nyumol mabbe wondon o wiibe on bofi gam dume gam on anda ko aya jambi'i wato ko Allah wi'i der walde mudum nden bo on anda bawde Allah. Bandirao am, mi anda dume wani nyumo maada dow aljanna ko anyuma e wodi rawbe be dum te'ata der aljanna ko anyuma e wodi giya ko nguikinojam ko mbal der aljanna dum yimbe jarata te'a e te'indira annabi isa wiido to anyuma iri non a bofi ko a farki ko a majji gam dume shiya andal walde alla e bo shiya andal bawde alla gam nyalde dargal ko bo nyalde kita alla der bawde mudum wartiray bi adama bo malaika en mudum ha mi yama yamol gol bandirabe am nanaybe malaika jibrailu rawbe mako noye be dido be tato ko be nayo ko bo malaika mikailu rawbe mako noye o gooto ko be dido en kedaaki nanki to alla holli en der walde mudum ko der ayaaje mudum wiki malaika en etea gam dume alla wadibe ko bo alla tagibe be ngala suno rawbe ko bo suno wongo hakkunde debbo e gorko non alla tagiribe en kedaaki nanki to be tei be goddi bibbe gam non to anyuma wiki aljanna dun nattata a hebay rawbe te'a a yaray giya to a farki a majji majjudo bo no kalkudo gam nyalde jango alla der bawde mudum wartiray en wato tokkube lawol alla gol gonga gol kisndam diga hakke e kita alla der jahannama yaaki aljanna be ngartay alla wartiray be bo malaika en mudum wala tegal ton wala bo njaru ton der aljanna to alla woni wala tegal gam non se pama wiki aljanna dum tokkube annabi isa ko krista en e fero tiri e iri aljanna dum nyumata to dow aljanna to alla woni e fero tiri e iri aljanna dum nyumata to dow wato dum nyumata wiki e wodi rawbe der aljanna se be ciuda dum farkol dum majjere dum halkere alla o gooto aljanna mako bo dum gootum alla wadi bigeje didi de bi adama shooto gada maide ko der wuro hite wato jahannama ko bo der aljanna to alla woni gam non bandirawo am se nyuma ko iri aljanna dum nattata dum wardi dede ko annabi isa wi'i do o wi'i on bofi e iri nyumol modon gam on anda ko alla wi'i der walde mudum den bo on anda bawde alla to maybe ummake daga maide wala te'aido wala te'etedo maana wala tegal der aljanna bandirabe am haami yama yamol ngol der yimbe dido be e un habaru moye ko un walde moye urta jabuki misalu to goddo neddo mo anda leydi makka mo anda no lamorde lamido makka wa'i se o wara o hokkuma habaru wiki ra 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 no leydi makka wa'i rabo no lamorde lamido makka wa'i nden bo sei bi lamido leydi makka wara hokkuma habaru no leydi makka wa'i no lamorde lamido makka wa'i habaru moye burata jabuki der yimbe dido be e un goddo mo anda leydi makka na ko bo un o bi lamido leydi makka danyado der leydi makka maunudo der lamorde lamido leydi makka burita jabuki to un gonga gidden to un gonga bi'eten en buray jabuki habaru bilamido leydi makka. Gam dume, gam kanko der leydi ndin o danya, der leydi ndin o mauni. Den bo, der lamorde lamido leydi makka o mauni. Wala ko o anda to der. To en jabay gonga, dole njaben, ko bilamido leydi makka wi en. Do leydi makka e lamorde leydi makka. Amma kaito bi adama hande buri jabuki fewre e gonga ra annabi isa o wari alla liloyimo o ekkitina en do habaru gonga alla o ekkitina en do no aljanna dum alla siryani enen bi adama wa'i amma en gani jabuki ko o wi'i kanko iwai do diga to alla en jogi fewre kaito gam non bandirawo am se chuba ko nana ko annabi isa wima downo aljanna wa'i ko bon jogoda ko bi adama nyumata downo aljanna wa'i amma fa pama aljanna alla dum gootum der aljanna dum alla siri bo gam bi adama gam tokkube gonga annabi isa wi'i wala te'aido, wala te'etedo amma der bawde alla o wartiray bi adama bo malaika en mudum gam non ta nyuma e wodi tegal en jaru der aljanna to afarki seni to wadum kila der hite jahannama alla hoynana en enattuki don gam non alla walla en gam jaben gonga tokken gonga ka alla gam keben kisen alla walla en tokken lawol alla ngol gongangal ngol o shiri gam hisnuki en diga halkere e kita mako gareka der hite jahannama alla bo walla en pamen walde mako pamen ayaje mako gonde der deftere alla alla bo walla en gam pamen bawde mako be odi e wailuki bi adama yaki bo malaika en nyalde jango den annabi isa dautani be sadu sanko en o metani be o wi'i den dow ummaki maybe daga maybe on medai janguki ko alla wi'i on e dum windi wiki min woni alla mo ibrahim alla mo ichaku alla mo yakubu kanko na o alla maybe amma o alla godube yonki to en jangi der attaura tokkitaki alkawal sura jawego o aya jawi en nanai ko annabi isa wi'i do ko alla wi'i yahudanko en be sadu sanko en ben jabi ko attaura wi'i amma gam shia famuki ko shia andal walde alla konde e ben jangi attaura ben dursinde tobbel tobbel badel badel be andi attaura amma be anda ma ana ayaje din be anda bawde alla gonde der ayaje din ben jangunde tan ben jogi e hore ben dursunde tan amma be anda ma ana majum bonon e jamanu meden e wodi modibbe andube defte fere fere amma be anda ma ana ko winda to der be sadu sanko en be jangi attaura amma be pamai ko ayaje den biata gam non annabi isa wibe on medai janguki ko alla wi on der ayaje mudum der attaura dum jangoton e dum windi der attaura nonno alla wi on min woni alla mo annabi ibrahim alla mo ishaku alla mo yakubu dembo alla na o alla maybe amma mo alla godube yonki maana sadu sanko en enyuma to neddo mayi mayi wonta don shikenan dun yajjiti kamudun wala goddum aljanna ko bo wala goddum ummaki maybe amma alla wi'i min woni alla mo annabi ibrahim alla mo ishaku alla mo yakubu alla bo na o alla maybe amma o alla godube yonki gam dume gam alla o godudo yonki ha abada jodo dittobe e mako der aljanna bo be ngonai be yonki dum ha abada na maybe konde sadu sanko en enyuma annabi ibrahim mai annabi ishaku mai annabi yakubu mai amma do alla e tabbitinana be wiki e be gondi e yonki der aljanna alla na o alla maybe amma o alla godu be yonki gam non bandirabe am e mi do alla hokka en famu walde mako de jangeten walde mako de naneten gam to en jangande tan en anda ma ana walde alla ko ayaja bindade to der en majjay der nyumo meden en bofay bonon no be sadi sanko en bofiri annabi isa wibe on bofi on parki on majji gam shia anduki ko ayaje alla bi'i e anduki bawde alla diga don fu hawrutube don de be nani non se be kaydini dow ekitinol annabi isa wato o wanginani be sirru lamu alla ko bo sirru aljanna dum be andano fi dum haydini be fi dum wayli nyumo mabbe dow no be koccirno aljanna wa'i gam kambe be nyumaino aljanna dum wigere te dum teata robe wobbe bo e nyuma aljanna ma wala amma de be nani ekitinol annabi isa fi dum haydini be be kebi goddum kesum dum be anda be kebi andal bandirawo am koko nanda do fi dum haydinima kila amma a nyumaino aljanna um wigere to teata robe anyumata mai ayahai tawa robe sebe chubuda amma se pama gonga ka alla ta nyumira iri non abofi afarki amaji gam non se ngarta do gonga ka alla tokka lawal alla ngol osiri e hore mako jara ngol ma aljanna wato barka annabi isa mo oliloi gam hisnuki en diga majjere meden diga halkere meden yaki wuro alla wato aljanna amma to a jogake fewre mada shikenan anda fa fewre jogida majjere jogida halkere jogida amma bo alla der mojjere mudum o wanginanima gonga mako o wanginanima sirru aljanna ko wani der aljanna no dum jodorto del aljanna wato en gartay bo malaika en alla der teddungal wala iri go suno gongonduden enen bi adama der duniyaru ndu gam non se fama wiki e wodi fero tirol mangol hakkunde aljanna dum tokkube annabi isa nattata e iri aljanna dum nyumata diga hande ta nani tokkube annabi isa e inna aljanna na fa iri aljanna dum nyumata wiki e wodi rawbe be to eita a do o wanginani en sirru iri aljanna dum tokkube annabi isa nattata na iri aljanna dum nyumata gam non ta nani tokkube annabi isa e inna aljanna to aljanna dum don e ferotiri e iri dum nyumata amma bo pama gonga ka'a alla o go'oto aljanna mako bo dum go'otum aljanna didi wala aljanna tati wala aljanna dum go'otum alla siriyake bigeje didi to bi adama ali duniyaru ndu to toyta hore mudum an subanta hore mada e wodi wuro hite wato jahannama e wodi bo aljanna wato wuro alla to alla woni alla alanima subol o wanginanima gonga mako e mo bo humputuma tokka lawol jaraingol ma aljanna barka holaki annabi isa mo oliloi gam hisnuki ma diga hakke e halkere de tokkuda yaki lawol mako gol gonga jaraingol ma aljanna ta jabi a hisi ta wanyi bo a jogake fewre mada e majjere mada a halkai gam non alla walla en hokka en famu ayaje mako walde mako nde jangeten der deftere mako seninde obo dawtana en famu e sirru lamu mako ko bo aljanna mako e bawde mako o tokkina en der ruhu mako gam o dawtana en famu e andal gam kenden gonga e fewre tokkoden gonga bo gam kisen jomirawo wallito en jomirawo dawtana en famu jomirawo bo barkidena en jaben gonga mako amin.